Dangrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ni mɔgɔ ye tayɔrɔ dɔn su tɛ ko i la an birilen mɛn hali bi foro de ka bon dagabɔnna pawusu ɔsibi dankɔrɔba fantan mɔgɔba dondɔ mɔgɔba denmisɛn tɔgɔba fɛn bɛɛ fo janfa ani kalabaciya bɛlɛ fulo mun de bɛ bɔ a la ne tɛ se ka fa to ma la k'a fɔ ko saba se mɔ wa ayi 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 ne tɛ se ka n ba to maga la k'a fɔ ko saba se mɔ wa ayi o tɛ se ka kɛ n ka fali minɛ n ka ɲɛgɛnɛ kɛ o bɛ se ka mɔgɔ kɛ falitigi ye wa ayi 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 70 million Range Rover ne t'o sɔngɔ to mun ni n ba bɛɛ ka si mɔmuso fɛ yen tɔmɔkɔrɔbugu bɛɛ b'a kalama an ka konsɛri o wari taara bɔcɔ baara la ko kuma tɛ kɛ foyi tɛ bɔ a la yɛrɛ sanna kɔnɔ ka pan dugu wuli ka wuli sataw ka sa balotaw ka balo ɲagana ka fɔ ŋana kun sa tɛ cɛbakɔrɔ tɔgɔ dun sukora dugu jɛra kile bɔra tun sanga teli ɛri bɛ boli boli n'i y'a fɛrɛ sɔngɔ kile dɔ fa ni bɛ bin n bɛ se ko la o tɛ bila ka si hali n'i ye dɔnkɛ ji la dɔ b'a f'i ye pusɛri wuli aw bɛ wuruji la minɛw bɛri tigi kɛnsi kilasi kɔturu mɔ nɛgɛ aw ka misɛn ni ne tɛ kɔ tɛ dɔn aw pɛrɛ fɛn min bi dun n'o ye nɛmu nɛgɛ ka kan ka kɛrɛ rapɛri ta ka don ma tɔgɔ fɔ ka f'u la su ni tile baara dɔrɔn ne y'a bɔ a sun na rapɛri nalo ma gɛrɛw de bɛ gɛlɛ munnu bɛ n dɔn bɛ ban ka ye kɛ k'u tɛ n ka kɛrɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don ni ma su lamaga ɲɛnɛma ti dɔn gɔnbɛlɛ wulu fɔrɔ bubu tigɛ nagasile nɔgɔ ni tɛ tɔgɔ sɔrɔ bamakɔ ka den kayika den an tɛ wolo mali dɔ cɛ an ye maliyɛn den désormais artiste africain fitiri wale hɔrɔnkolo ne ka miiri bali maa sɛbɛden tɛ nin kɛ i ma dɔn aw ɲinɛ jara a fɔ ma cɛbakɔrɔ a fɔ ma dagabana appelle moi dankɔrɔba ni i siran ne ye saya ɲɛ i negela ka can kile bɔra la dɔ cɔgɔ te aw bɛ sɛgɛ hɔbɔ ka te ni cɛ ni ta y'a ta ka ɲɛ tra bleu mon de terre os kile bɔra la dɔ cɔgɔ te aw bɛ sɛgɛ hɔbɔ ka te ni cɛ ni ta y'a ta ka ɲɛ tra bleu mon de terre os ne ni n ka démarche fɛsi ni poitrine nɛgɛsi ka suwagi cɛ i bɔntɔlani simɔden dumakanku a tɔ a minɛ a kula bila i tɛgɛ tɛ tanbɔ tɛ ka kɛ cɛ ni bɔra mɔgɔ y'a la mɔlen don ka bɛn na flow nɛgɛ n kɔnɔ kilim dɔgɔ i bɔ ye glasi ye n'i ma faga a bi kili kɔnzele 13 heures tile i gulɔ tɛ mélange i b'a fɔ i b'i ba bugɔ i bɛ taa kɔnze forcé a waga a waga ɛɛ n'i taa waga ɲɛfɛ dusu kasi hali ka ji suma mɛn tile ka fari kule ma madu bakɔrɔ ni wululatigi ɲɔgɔnna kolo ko don ka na ɲɛɲini sɔrɔta bɛ ne dutamaw bɛɛ ka vini fɛrɛ bɛɛ ko intérêt clash bɛ kɛ zéro vɛrɛ tiɲɛ ne bɛ cɛw dɛrɛ cɛ yi ne bɛ cɛw kɛlɛ pɛrɛ mɛ na ti ɲɛ pɛrɛ ausbi tiɲɛ fɛrɛ nɛgɛ jaman dɛmɛ kulɔ la ka yala na ɲi blogu jati bɛ sira la ka di u kɔnɔw ne ka di nka ne nɛn ka di ni bologɔ bi dubolo la muru ye kile bɔra la dɔ cɔgɔ te aw bɛ sɛgɛ hɔbɔ ka te ni cɛ ni ta y'a ta ka ɲɛ tra bleu mon de terre os kile bɔra la dɔ cɔgɔ te aw bɛ sɛgɛ hɔbɔ ka te ni cɛ ni ta y'a ta ka ɲɛ tra bleu mon de terre os presi la kuma ka nɔgɔ dɔgɔ bɛɛ bɛ se ko ne hinɛ bi la fugari te te klashe dɔgɔ saya bi arrangé ni ne gawa caman ne o ka jugu ni kɔrɔtɛ ye bi a bɛ lɛgi kun wa mama kaɲi hɔrɔn tɛ tɛ siran fani baga dɔw bɛ an yi boloko bamako i ye miskinɛ fa de bi ba la i dusu kasi i fa faga mali rap ka ta ɲɛ aw tɛ ti fɔlɔ jogo kɛlɛ min bɛ na o ye tiɲɛ fɔ ye rap tɛ ta ɲɛ fanu dusu tɔɔrɔlen don fada bɔrɔnen don falaw mobili nɔgɔlen don na bom na jan bɛ n pari cɛ kaɲi o cɛ taw la min bɛ sɛnɛ wala ye gɛnjugu kɔnɔfɔli kɛla donna zuguda la artisi dɔngɛ bana hɔrɔn ɲa kɛlɛ a tɛ ban fɔ saya mali kɔna ɲɛ dankɔrɔbaw bɛ kɔ fɔ saya coupure général ɔsbi pisansi kuran tigɛra an pulsara ala de ma mɛnɛ tɔgɔ kɛra bale tɛ ala de y'a kɛ jugu bɛɛ wagale ɲina ɲɛni jɛ wuli tɛ wɔlɔ jɔna o tɛ dalilu ye tarasi la bɔ o be se ka kɛ judenya ya ayi ne tɛ maga bɛɛ ni deli ko la maga kɛlɛbaga o b'a wolola toto la malankolo saraka n'i b'a bɔ a dira pɛru ma fa bɛɛ b'a la e ka labɛn maga la deuxième place i tɛ garami la dɔ ka kuma bɛ kɛ kaski sa warimoto kama a kuma bɛ kɛ hakilima ba faamu 70 million a 26 juruma bakora 0 vɛr e ni ba bɛɛ bɛ ka s
Kashi, Imam Sofe, Soden Kelengono, Dogo Miridoni, Malian Perishua, on est à 2015. Malian Perishua, on est à 2015. Ibra James Dougoure, le bourgeois, Mugutseri, Zagoro Nano Sorno, il de qualité de moteur, Ao, Tanga Lebe, tout de banga moteur ou gono. Tchèn, nous te mois, ça va être deuillé. Angarama diabla parenthèse gono, kana kaski sa wal moto kaba. Brigi bega gosi ay namba so ega fon na ko ndabe go marto ne gosi be tie fo. E aman jo angasa, aman jare waka na nyere. Tega tan se ta, mugo fie te sega bo fie kuma gosi angata. Daga bona brose cheba koro firi, cheba koro wat, daga tiki shogo, guru ferena, ashte wizi, takon jai de. Bailey, Valel Champari, Sheikh Wagens, Bro, Wahab, B-O-S-S, Bilo Rich Gang, Fama Deniwali, Yoro Gang, Lambo Gang, Javi Abidjan, Crashman, M.S., Sheikh Tal, Marshall Dollar, Mosho Gotunis, Jaje Ba, Umar Ki, California Ozo, and Good Nation, Laurent Angola, Amigo Traore Du, Sheikh Tijan Jabate, Abdullah Keita Basia, Muluku, Kesa Love, Dragon King, Kese Ba, Fono, BDM, Abu Killer, Joba, Go Sudan, Europa, Teng Europa, Pugutelamo!
Ben Afflo Records.